Westheatmusic.com.
Just follow the beat. You know it's all this.
If only you can see one, because I'll let you go very down. Make a man a palamina, but to a catala quenesa when a cacula cona so cona. If only Panami Panda Yokona. If only Mama Okiteli Waponja, Mina no Wunga Tama to Waota. Nikusa Kuna Kupopota, Mina no Wunga Tama to Waota. If only, if only, if only. Sosa la Ukali Kutula. Yeah, Mama. If only, yeah. Sosa la Ukali Kutula. If only, if only, if only. Sosa la Ukali Kutula. If only, if only.
Kenya is it wana? Esi mwendi kiwa madimona. Osewezi kikutapa ni mapikicha. Avaka yokuta wabata kucha. Nako ya kuveleka wapichuka. Yena kiyo munge kono teka. Ayoma kuketa keta. Kidala ni mwana na fita. Iyo, Wama okijeli waponja. Minano munga chama towa. Nikusa kuna kupopota, minano vunga tamwa doba ota. Ifoni, ifoni, ifoni. Sosa la ukali kutula. Yeah, mama. Ifoni, yeah. Sosa la ukali kutula. Ifoni, ifoni, ifoni. Sosa la ukali kutula. Ifoni, ifoni.
Downloaded from westheatmusic.com.